tugu 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 tugu
tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu
tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu
tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu
tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu
tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu